avanti. Boca doba. Napatanga punchline kistone, nikani batting, nishaki sanif, nishaki ngati. Siko safari but na trip na kibabi, niko majani. Hello hello, punchline kistone, nikani batting, nishaki sanif, nishaki ngati. Siko safari but na trip na kibabi, niko majani. Hello. Dawa ya moto ni moto, kinkulia moto na mchoma. Na mtandaza na mocha kwa bedi dormant. First priority tabaki kuwa dola. FY, aisezika na informa. Gangara za loan, wananga mido na jitafti ya solo. Mini lona, but kona mbogita kusundo kiningora. Fully active, kuna malines na chora. Underground na masira na roga swana kama fish dish. Zote qualified as disgusting. Tukitoka boom brush ni after party. Tukibumburua ilikuwa ni practice. Dem denga mamunjo kitaka chuma plastic. Dark skin lakini fige metoka Spanish. 9 to 5 shingoni mboka tulhepa matrix. Vila nasambaza ni kami via matrix. Niliosha mwere soon kageuka op. There is a lot in my parking lot. Nimefanya a lot lakini sezi dhubutu kurudi nyuma na ogopa kugeuka salt. Neza kuzamisha chunga nimeja float. Kasi na dose yezi maintaining dose. Kini mblei na funga mambo yako jalishika tulikuwa close. Hini real life ni charge si soap. Na nifota kama bi nilimsho tamchikia mzinga. Reverse psychology na minyezi ni nyima. Kolabo neza wai ni venye nimejificha. Lyrically ill bila tiba. Kiona GLE East tutaniona lakini mindio ona. Rusha moe badaya ukememeza baking soda. Nikani laana fomba una wai focus. Venye na ball segeto na nita bola. Donga machazi bado na nita mkora. Mkia kopori ya nyuma ndo neke mbele mola. Nimejaza ma X mexplore kama Dora. I told a song unauti nileteza utonch. Lanky stone, nikani batting. Nishaki sanif, nishaki ngati. Siko safari but na trip na kibabi. Niko majani, alo alo.
Lanky stone,
nikani batting. Nishaki sanif, nishaki ngati. Siko safari but na trip na kibabi. Niko majani. Hello.